Khale sela ke marama ramashigo ke patala le ntate modimo wa khale ke moni buti wa khale yo 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 modimo wa khale Modimo wa khala le maloba le mabane Modimo ke tsitse dikotsi tsa tsela a ke ntsha pele le matswale Fala wasem khaben you are now eh ha ha
yeah bo Jehova wasemandulo
yeah bo u Jehova dam tam da ngeli roya mi yote e bafo wethu
akangari
ko kasi wa maloba khale ke sote kha mebileng ke maraba ratileng ke sa tsebe wena yo 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 yo
tama a dine tonika ya mukona mela
e kandeti
yo ke mudimu wa khale
chaba Fatsi lo, ke modimo yo.
Ke modimo wa khale.
E tla dula ntse le modimo. Le go sasa. E tla dula ntse le modimo yo.
Yebo, o Jehova wa semandu. Oh, yeah. Ke modimo wa khale.
Only my one, yeah. Baraba, 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 baraba